Push your city.
Yeah. Malum.
Papa.
Yeah, tunafumua maini, tunachochea to the maximum. Visoswadu vya mjini, situna share dina platinum. Nenda na feni wani mana, pili pili banyan. Papa Benedicto, double tap them of Vatican. Wanangu weni mbaya, noko gifted. Takiwa wote mbawa, tuwe lifted. Kimrudia malao, ayo ni mystic. Chakwanza weni star, lafu vintage. Chamsingi maintain social distance. If you don't know, you know, when you will, Casanova. Na demo na kibajaji kama nana fashion over. Cheki cheche, jumapili kidimbo ka take over. Takutana, jumatatu, marejesho, na vikoba. Yeah, ninavokata ni kama season. 2021 is my season. Hey, enda smoke weed in kwana kiko. Vitendo yo maneno kama James Gayo Kingo. Kileta rappers wenu sichinji na vunja shingo. Ningedata mwaneno nzibange na vuta kimbo. Wanangu wakua na kaba nkaziba pancha na tindo. Wana olo ni kacho watarudi nkipigia mshindo. One time for my niggas in the chaho. Two time for them praise on my downfall. Kikuta A-Town as I say my Mrisho Gambo. Malatoa dupate iPhone Tambo.
Naitwa Maarifa. Nimetuswaje pwali minya korodani. Wakizingwa naenda kuminya forodhani. Wametambua naenda kuzima gorofani. Nimeshiba rafu nina kiporo ndani. Kibaa finest. Maarifa kichwa mwanenu bora ngekwa bega. Sasa unyayo bora baki enge kwa shega. Ukicheza na MMB unacheza na wega. Usijite komando huku unacheza kibega. Papa twende. Walitaka mfupa, nimewakuta mna mapengo wa mwoni. Nina malengo wa msomi, nina matendo wa mponi. Mtawa soko la mwana mkiafunja majengo sokoni. Nazidi kupanda, bish muliza faridi kubanda. Na vile giza nazidi kutanda na minanga. Mwanga, bado wa moto namna hii. Na kiwasha bila woga, bado wa moto namna hii. Na kiwasha kila goja, bado wa moto namna hii. Na kiwasha ila goja, nli hapa nzafia buthili babango pate mboga. Na welewa mtapata vizuri. Mkinielewa mtajielewa mtoipata shuhuli. Niliepa mtoto wa kitaa stopata sifuri. Nikifa kazi kwe kibaa nitacha na uli.
247, ni blaze MJ and I'm so fucking high. Red eyes, nime chill zangu heaven. Mguni nina AJ, isha kanyaga kila chaka. Ina smell blood kama September 11. Zina nguka bars now, ladies be like oh wow. Bono kwenye party mabatani utokei now. Mini meli woni bayaji siji mix now. Kali wano jitambia rappers wote ming now. Dada body usifanye mchongo. Bongo utapeleke wadi utapike nyongo. Mwanaume akirudi usiku linazungumzika. Mwanamke akirudi usiku ndoa inavunjika. Na watimbia gang wana complain na wapain. I can't stop, won't stop, how I pain. Wana blame na kumaintain status ningoma again and again. Bongo flavor kabla janiba pay meniba name. Naza miago uvinza baba kinyasi. Na ntoleo toto nshaki nyonga ila laitasi. Na inakata moto kini dis jomzi mamzima. Ile kwa konta kuficha we mama amina.
Papa.